ukumukela ukuqondiswa nokulungiswa akuyona into imvamisa sonke silula ukuyijabulela. Nokho othola ukuthi yikho lokhu ukuqondiswa nokulungiswa okuholela ekuphileni impilo ekugcwaleni kwayo. Ngikubingelele, phinde ngikwamukele futhi engosini efresh. Ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Akucabanga wonke amaphutha owenzile empilweni yakho. Maningi impela, angithi. Futhi imphumela yawo igcinizwakala ekuhambeni kweminyaka hleze namhlanje. Nami ngiyakwazi lokho. Kodwa bengathiwa uma singazange sawenza lawo maphutha kwakhona ekuqaleni, bekuzoba njani uma kuwukuthi besibalela abazali bethu, abaholi bethu, abasibumbayo ngekusasa, noNkulunkulu uqobo qede sisizakale ukujomba izinto ebeyingenza singene emaphutheni alimaze impilo yethu? Nebala, ngeke sikwazi ukuguqula izolo. Okwenzekile, ngeshwa, sekwenzekile. Kodwa, singakuguqula ukuyiphatha kwethu mayelana nokuqondiswa nokulungiswa kusuka manje kuya phambili. Amahubo 19 verse 7 no 8. Umthetho kaJehova uphelele, uvusa umphefumulo, ukufakaza kaJehova kuqinisile, kuhlaniphisa oyisula. Imiyalo kaJehova ilungile, ijabulisa inhliziyo. Umyalezo kaJehova uhlanzekile, ukhanyisa amehlo. Imibuzo engiqhubeka ngiyibuza yona, ngibuza uNkulunkulu usuku nosuku uma ngifunda iBhayibheli lena. Nkosi, kukuphi la ngiphazama khona? Imaphi amathunzi asethi impilo yami? Ngingenza kanjani kangcono ukuba ngibe ilongda lokuba ngibe nguyena na? Mlaleli, angikaze ngibe nenhliziyo efundisekayo. Ongakho kwezinye iy'nsuku ngithwala kanzima. Nokho, nake nguthole endleleni okuyindlela engathenjwa uyena ngoba wethembekile. Wenza iwula sihlakaniphe. Imiyalo yakhe mihle. Futhi konke lokho okholela empilweni engcono. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Asithokoze kunye nawe uma kuya ngoba lezi inkulumo ziyakubusisa. Inombolo yethu ithi 067-706-0077. Asiphinde sikukhuthaze ungene kuwebsite, kuningi ozokuthola. www.freshzulu.co.za.